Kitale tu kwale, nodo tu bungoma, nani mkale ule wa mistare. Nikishika mic, saa tu ni shangu, nauliza tena, who got buzz, kaka mega taveta, Nairobi tu Mombasa, nani mkale ule wa mistare. Nikishika mic, saa tu ni shangu, nauliza tena, who got buzz. Classic, nimefanya tangu niwe classics kwa mike, nikikaribia wana panic, wana vanish, flow yangu bado naifanish, ndo nikipewa track, kazi tu nikuwa punish, na puff this na pass, kisha nandika verse, ni session kwa class, test pia pass, vina mina cast, kwa game nipe pass, nakilisha kama nas, injavis ndo wana nas, kipaji nguvu tosha, misari etani tosha, jasho na yo sweat, jisani inani osha, neno langu la kuponya, pia lina kuonya, mamlaka kwa sanani, mimi na wapokonya, na ponyoka, na nyoka ntema sumu kama nyoka, mindo nyota ya mchezo, leta nuru kwenye giza, na igiza kila kisa, ndo mina ingiza, sifa naonyesha masehemu kwa hii game. Mindo dira Kisumu Kiambu Limuru Chusamburu yeah. Nani mkale ule wa mistare yeah. Nikishika mic zao tu ni shangu nauliza tena who got buzz Nani. LD tu mwingi Kilifi tu Malindi yeah. Nani mkale ule wa mistare Nikishika mic zao tu ni shangu nauliza tena who got buzz skiza hii delivery za idi ya matana tina flow in pairs utadhani makamasi I feel so sick na boot ndiyo pharmacy mziki pia peace so mina tafuta salary mistari joni ase kwangu mini kama property ndo mana naitwesha kuwilinda tena properly rich ki mistari na eradicate poverty mawapa copy paste kesho wanafanya robbery but mina come soberly kukupa rhyme soberly exercise daily cause I'm in the game totally witchcraft kwa mic kila misi fanyi sosari wa beef back butchery chronic yuko grocery kuwacha breathless kama body kwenye mochari na flow ya kinyama man hindi zaidi ya pochari attempt this flow na itakuwa mokari sit down relax rhymes inaleta more money Garissa wajia Mumia subusia Nani mkale ule wa mistare Nikishika mic Sao tu ni shangwe Nauliza tena Who got buzz Naivasha Nakuru Molo tu Isiolo Nani mkale ule wa mistare Nikishika mic Sao tu ni shangwe Nauliza tena It's your boy Kitale One and you know I'm so dipping it, killing it and Kitale swear be kicking it rappers will pretend but I know they all feeling me when I'm on the mic they won't stop listening listen G this is how I do on the MIC Mr. Rina Mizani uwaga nimejihami zatoka jo kichwani na misi ja andika zisi unajua jingani kubishana na mimi usibishane na mimi na wezi kuwa kami mi na siko nafanya kami mi ndo wezi kuwa kami mi hata ufanye kami mi hawezi kuwa kami mi mimi ndo mi chronic wengi wanataka kuwa mi changanya luga rapa kupa shika wezi tupa venye natunga nyimbo na unda rappers wanajuta na waritaya kama mutunga juwa wezi tunga jaribu rumba kani hipo bado wako nyuma nimepanda base wizi na jita mafuta ukumita ani utu demdo nitafuta
yeah. Ati hello koni kune za tukuta kuta tuko tuko hao ukikamu tatukuta
ndo mana flow zangu jo uwaga in three some hitman nikikam utafeel real fun yeah who got buzz Chronic in this business, man.